Dims a ya mafia. Only mu wala mafia.
Mafia generation.
Noms a ya mafia.
Bwataba mafia. Touch my love.
This another deal then. Big things are one. Ayo di Mario, I'm on a wizard OG. Jogera mazima, we gaba mazima, jogera gali yo. Me never sugar coating, me move a bigger
this a legend product.
Jero rabu, do mula siwe natia. Best in mani, we ya fuka gawasa. Even to yo mo buwano, si biyango kubasa. Tuba mo biya hita, kusigula ta kubasa. Akuleze siga, na kusubize li kubita. Mbatali na wadomo pila kwa tulagita. Oyo bulika kuwa kulabisa, kulabisa. Oyo loma nyanti jewa fano biya limanida. Oyo msaja taksobula na chila biyao kwe wachima nyalo ya kutwala tena weto msobula na mula biyao kati mazima na matuswala
wangazi mafia asana na funo msaja mafia
kwe gamba cheche mo msaja mafia asana na funo mkazi mafia
awala la teba chimala
mafia ku mafia au mune watalafia karibu sanga mafia fuya taba mafia mulavu
one way a ticket and no two in a mafia love business yet I not you walking at that
uwa mato uganga na konya yanga wali oba mafianga bali na talanta wali oba mafianga biata lava gaga wali wona bali ngevibuze vye balanga ya senu kuyaka yaka yekwa kwa babamba waitambale ya vya kubita na kusamba
uyo msajia taksovoy na chila vyao uwajima nyalo ya kutwala tina wezo msovola na mula vyao mazima katila matuswala
wangazi mafia asana na funo msajia mafia
kwe gamba cheche mumu msajia mafia asana na funo mkazi mafia
awala la teba chimala
mafia ku mafia buataba mafia tachimala waline watalafia agenda kwe guyavu ya
mse mafia simuta na chumanya tanda agenda na vinyumi sanga ndimanda
Urugiro rabu domula siwe natia. Best man we ya fuka kawasa. Even to yo mubwano si biyango kubasa. Tuba mo biya hita kusigula ta kubasa. Akuleze siga na kusubize li kubita. Mbatali na wadomo pila kwa tulagita. Oyo bulika kuwa kulabisa kulabisa. Oyo loma nyanti jewa vano biya limalida. Oyo msajia taksobula na chila biyao. Kwe wachima nyalo ya kutwala tena weto msobula na mula biyao kati mazima na matuswala
wangazi mafia asana na funo msajia mafia
kwe gamba cheche mo msajia mafia asana na funo mkazi mafia
awala la teba chimala.
This is a legend.